Nakakanana funa wentula Nsobolo kwete gele zanga ngamba Ntio sanga chenda ba chiringe chifu Nanyogo ganga na ulika funda mwempita Pakukulisa kune wala Katugambe chena linda ba enomusi yange Evi gambo binji vya ita Gate waliji sasira Nse omutimo gwango gwaluma Oh no Katinjo ya kwekweka Manya kuchusa mfune ya mapya Ngende kukazinga e watalia njeya Osangowa embela eliteka Getwali na vigenze necheya Bulichigenda mumaso sichebera Sirina wacha kwekwasa Nzikiriza wansala wansala Wansala, wansala, ebintu bye walinga weyama, wabileka ono totya, nogenda nofuna yomupya, kasubireti wakuta, olinywelera kwoyo nyabula, zeka nzikirize eti wansala, wansala, wansala.
Gamala.
Wena kukwaso wesigwa Mubye na suvira temwali kwejusa Katindi mumaziga gweyo wese sale Mihoku mbeguli na tongu zanyise Chinone mubya fayo Chirisume wako ntino wavayo Omuntu ya sule yalia mufako Nesubi nerigwa wo uwo Kukungula juletinga Bravo nekwe walonda kufitinga Biebio lekansubile Kali muzikila musene yange Agambe wansala Wansala, wansala Mitu vya walinga weyama Wabileka wanotutia Nogenda nofuna yomupia Kasubileti wakuta Olinywelela kwoyo nyabula Zekanzikirizeti wansala Wansala, wansala
Umanyiku siya katonda Vite lukumele vitu vivili vitamuza Ilibi wanga Kila dala, bubera bwesigwa ate ekyokubiri bubera bugumiikiriza buba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala back kiba kitegeeza nti yakwesiganako omutima gwe naawe n'omwogo gwo naye ekisinga byonna bugumiikiriza mu relationship tusisikana ebintu bingi tulaba ebintu bingi tukemebwa mu ngeri nnyingi naye ate bwe tussaamu obugumiikiriza tusobola okugezaako sisikana ebirungi bingi so n'olwekyo ali eyo yenna ng'olina omwagalwawo ng'akwagala nga nawe omwagala kyemba saba mu mukwano gwammwe musseemu obugumiikiriza mujja tuuka ku birungi bingi.